Street Cage Music.
I'm with you.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, don't see
you. Shingani we borokio, gani mborokio, gani nani.
Tao Jim made it.
On the road. Don't just wear Julissa Mutu, your honey. Osa go na nepa mezo ya shani. Palinjoka pano na maopani. Kutika ambave pendie ngani. Ambuye, timala kwa chani. Kwanza tu ena ndia dani. They are following command line and no sober. I need your help logically penalova. Nikutia four baby bonze watova. Ato five nikapenda basova. I'm on demand ngatin drama za kalova. Story no ni singani ya kumova.
Aye daddy.
Mujomba. Mujomba.
Ronda ronda tumwe kabili.
Mujomba.
Wakuita ati nani?
Mujomba. Mujomba.
Wakuita ati nani?
Wa mujomba.
I keep it there following you.
Mujomba.
Wakuita ati nani abandu?
Oh mi mujomba.
Ifindu mujalo ifine vofyaba fyadi ambu kufurunga na idadi. Namara itiga tubutu kila kumo. Eh? Utabandu bade kukonga kashina ya uwi mundu wadi rubata kwa kwatu.
Sibwelela mbuyo ntawi ikapita. Mwamuna ni kulimba ngati Batista. Sachite mulomo ngati uja sister. Tie na yosa leka for mister. Tulukusha tengako na kaviza. Live your life in the hour is too short. Don't stop we onga ni loboti. Kala David instead of Goliati. Fulu tokobe kama lapa ni manganga. Javache teke la kuline ni planga. Location ni kale ntri nyumba yanga. Kumunda wanga ntri nyumba yanga.
Aye daddy.
Mujomba. Mujomba.
Ronda ronda tumwe kabili.
Mujomba.
Wakuita ati nani?
Mujomba. Mujomba.
Wakuita ati nani?
Wa mujomba.
I keep it there following you.
Mujomba.
Wakuita ati nani abandu?
Oh mi mujomba.
Ifindu mujalo ifine vofyaba fyadi ambu kufurunga na idadi. Namara itiga tubutu kila kumo. Eh? Utabandu bade kukonga kashina ya uwi mundu wadi rubata kwa kwatu. Abandu ifindu fyadi ambu kufurunga na. Baremo na kwa kilimbi we life yobe iliko bwino kashi bose rumo rwine ife tusamba fedaji. Ure mwana kwa tini zamba limbi nimbo ni kabu indarama mushiri mutumba. Kashi shida shine shu shitiri mwifi ya kufuara. Ure konga ini wadi furunga na sana idani. Limbi waranda kunu poncho limbi ya winga kwa fundisha kunangu sakato. Nangu wakasa cho. Ila ifi bose na ikosa. Eh? Ure mwana mishi kabu tukicharo nishi findu filinomo. Aye daddy.
Mujomba. Mujomba.
Ronda ronda tumwe kabili.
Mujomba.
Wakuita ati nani?
Mujomba. Mujomba.
Wakuita ati nani?
Wa mujomba.
I keep it there following you.
Mujomba.
Wakuita ati nani abandu?
Oh mi mujomba.
Ifindu mujalo ifine vofyaba fyadi ambu kufurunga na idadi. Namara itiga tubutu kila kumo. Eh? Utabandu bade kukonga kashina ya uwi mundu wadi rubata kwa kwatu.
Mosa oneche masuti. Koma pewa gona monga pagona kiti. Tawa no mupunda mfwiti. Wenzo funa gaga seo taka ya zembe. Basha inandile nji sema zembe. Pansima ya lepu watenga toothpiki.
Abako palabari murusaka nomba de rider. Eh?
Tao Jim made it.
Usikati sakato. Uboro. Akachi buiku. Umujomba. Avena poncho.
Street Cage Music.
Widia muwimwa. Nabambi nabambi. Nakasa cho. Nakena kutina akaraba kukamwana kani. Aida.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, don't